Benshi bararambiwe babona yuko atinze, nyamara wari hafi ndetse ageze ku irembo.
Nuko rero mugenzi wanje, wino dufatanyirize hamwe, twitegure kumusanganira ubwo azaza.
Nukuri ari hafi nshuti yanje, itegure tunganye inzira zawe, ujihume ku mwuka w'abazima, kuko umunsi w'umwami wacu azatungura benshi. Nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa, itegure. Nukuri ari hafi nshuti yanje, itegure tunganye inzira zawe, ujihume ku mwuka w'abazima, kuko umunsi w'umwami wacu azatungura benshi. Nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa, itegure. Cyangwa se iby'indwara z'ibyorezo ziri mu isi, ninde utaruva yuko hari abana benshi bicwa n'inzara? Ibyo byose ntibyerekana yuko ari hafi. Nukuri ari hafi nshuti yanjye, itegure tunganye inzira zawe, ujihume ku mwuka w'abazima, kuko umunsi w'umwami wacu azatungura benshi. Nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa, itegure. Nukuri ari hafi nshuti yanjye, itegure tunganye inzira zawe,